KME Music.
Zambi Music. Oh, fuck.
Sank. Zamango.
Your boy Sank. Nimafundo kutandiza panja. Nimafundo kuchinja umoyo wanga. Nimayeso kupalauka. Nimayeso kupushinga mama. Sikufuna kwanga kungala chakolwa. Sikufuna kwanga kungala chakolwa. Hey. Nimayesa vimakanga sintawi yanga. Munikululu kile amai ni mavuto ya lengeza.
Pasa fresh see how vipitie movevi makupesha ma frustrations chifukushi no ma answer why ungo feluka vena bango pasa usakire ko chop kuba kufaka kuwaya vintu sivifendela ya ponja taya life ni chane na roti iri rough muli marupiri na tunyama tuli tough unga pipe pati manje manje kusacha na iwe uzaipe za koli tena kwache vifonse vizankala something to remember nisindiwe posi si utiringana ntemba uli na mabenzi mafamu kuchisamba. Bose bananyala bajabenze kukukamba. Daily ni bifu mapoku na nkuku. Knowledge is power fonse fili mumutu.
Life ni rafu jane. Nima ya someone. Life ni rafu jane. Sani onele mwanzanga. Life ni rafu jane. Osa ponte vivuta mne. No sweat no honey. Sinja wia. Ae vizaka chinja ndava mulungu. Wanga samagona azaka yanka pimpiru. Ae vizaka chinja ndava mulungu. Wanga samagona azaka yanka pimpiru. Life ni rafu janeo.